tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumar sappo e jetti lewru juula do junnu balde meden moddina battane meden hollitindi wiide kamono wonde warde de gallure bomako ne do min joodi do ngodon do dusa tamana wara wattu juune mbiya yolando ren lando waddu yi wonde ko nafata en hokka en diyam do ko nafata leedi ndi sakko bonandaji sembe kabaruji di anni do won botu mawdo ko yowi do hono yimbe no wombe jola do fuddi ile kenya le gallure bomako ne do gonte mi jade do hen ko nayri bangal no be do yimbe no wombe jola yoga e mabbe kan wartiji dewlele mudde en yalla yirwe dan hebe le nokko ko yaata milioji temdere chapan ene kali sefa do watta e poddel kanya fa yotto yo kaki so hokka suudu ministre humnu kabaru cellal leedi mi indi fedde do de pouvoir wusnde kanyu golli o do golle Mali Maroc do won piide quart de finale piide coupe d'Afrique hono roobe le be ido hani wadde kiki da hande wakkal sappo jeena yambe nokko no dutti rambali la mode leedi Maroc do won sembe kabaru jigi ni jigi no do bete hande di bismillah mo do e hebaade tal yimbe wonbe jola dum fuddi ile kenya le gallure bomako ne le balde tati be jewan dati politique ko be kan yeltinde nyalawma hande kanya fa yotto golleji di yimbe wonbe jola be kani gollude le leedi wakkande boto fuddano ne yamde yimbe le heub an gonno ton fa yotto mobe leedi di kanya yotto yo lami be lamorde mo de fa yotto kambe hono dawbe be dum mabbe an gonno ton fa kebe famtare kedden Mamadou Sama Sew ko Ali Cissé
madraji mi gonbe jola bangal yirivere kebal leedindi li odo susli woni ko huncina hore kawrtal mongal jolankobe fanda mudun yo yaltindi dat dabreji mbawdi nafude bangal anyaji mabbe gollande leedindi kedan Habib Silla horejo fedde mawnde lid mali gonbe tiagal
le transfert financier effectué
jawdi ndi mali kobe gonbe jola nelde tawarde leedi amendi adadu mudum holitama le hitan 2023 weede anawara e milliardoji temede jiddi Odo faba muya kana hulita wiide wonko mi anni wadande leedi amendi an haani jonka mi jawto dati kandi jokkelle nyalomo hande o bawdi yirwinde ima daraje amen dibe gondi wadde yala ko golletene leedi amendi ko ana beydo kebal kanyandu huncho yaade yerso
inclusive
ko donta e kawtal gal na heewi no hultiri ministre kumni do be leedi mali gon be tiagal e wi mako to tondura haklaaji de latto sababu anyaaji hakika bawdi sembinde faba golleji kebe
les investissements de la diaspora
jawdini malin kobe gombe njola neldata le gollir di nafuji ni leede amendi adadu mudum heewa sanni le tembere fu bu joyi dum warata faadum heba waytere ana haani ko mi itta dati ngaroji faama ben do yimbel mi de jidi mi kokkondira juude amen mi bama anyaaji mawdi laata sababu wadude yirwere tekkune hakkune amen di homo fu heba ta hen nafamu dum dum laatike laamu leendi na du kambe hore
isa diaspora
na wonno kortal gadun madame Sylvia Ekra horejo gullirde UIM hirnange e wuddu runde Afrique holtiwide faaba be lili mali wonbe tiagal be nawawi jati atati sababu yirwinde ko heewi burfuf odo wattu rafi faabaaji kalisi lele de hono mali
ido kabaru yifano hebe do page Facebook e compte X Sidio Tamani ko nayri bangal def hitani kande be bi passu be don kewi sanne non be kolitri wiide kanko andana kabaru jande mo do dirta dawda sako yukulati sababu mudu imma draji ko wonde wadde de nyalawma handen o ko non kedde mo ko mo sifi do hen do faccitango Ali Cissé
grâce à l'action
et on jabab kebab jom o yo sabi imadraji kana ko be fayeto yimbelbe goljita lati do sababu nabirde yeso adadu yimbel kebbe def o hitani hikka urde rowande jababu kebab jom o min jondoraki no fi sabi jande hitani hikka fudda e wakati mudum tembere yimbel ngadonobe dido imuji fu ko buri chapan joyom kan em ka hibi bettaade mednaado jonka kana ko be henyo low yella bendo sukabe lisingay to han jangoyde ana da dum fa jibbe sotude yure tum ana heba wadde dum le wakati tinnobe jangina fa ham Michel M jangino ben no sukabe dum yela chuudi le college amen di dejere ana hebe mudum jande cantine do hebe tum
ko yaata milioji temdere chapan ene kali sefa mi halino do kabaruudi puddata do dum woni ko kurwar wusi itti so watti e poddel kanya fa yotto yo kaagi kandi sew red so ko ki suudu ministre huminu kabar cella leedi medindi ko be gadir o do golle fa pabo lamu ko be le nokko ko nayri bangal sawrude hayebe ko nandi e mudule nokkule de fuf fa kebe famtare fa handen kedden dum woni Mamadou Sama Sew ko kanya Ali Cissé
Li safareji peccete hakkunde cuudi docteur Kati Fana e Wele Sibugu le region Kulikoro li ndokkete sukaabe hayebe projet o fanda mudun yo daranaade cellal nyawbe fubude rewbe hamili en e sukaabe nu mayga woni secrétaire général Croix Rouge malien
à travers cette cérémonie
de do yambere nayrdo bangal faabo muya mo Croix Rouge leedi amen di wadi fewde amen bangal chafaji fayto kaaki gollirdi ana holita anya mudum lobbo wiide ana wondi wadde ko woni bawde mudum fu yalla na faabo challal le janyeli kuri fu sukaabe ngombe faana welise bukan yakati
wallabe be ana belti sanne e gol hokugol e wi kejaado hokkaabe be professeur Youssouf Samake médecin chef sur docteur faana gol hokugol wallan hewbe hono docteur en cuudi docteur ses kom ngaji ngon e lekire dujidi kanye ccrf ngaji
Allah tam andi chaadele di min gondi fewde mudum saatu bangal kaaki gollirdi di cuudi docteurji amen di fayeto ledde hore di min baawa yaade chagal mudum fi odo faabo muya ngadaado fewde amen jom o ka waram battinde men san janyeli di ila nokku keso mom jodi jom o woni ic
ministre commune de cellal e yirwer hen daako darti e wallabe be nawtro di safareji no mojjire
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le hitane funo dewle de kabirteno non de immirto du non kam sartobe jadbe kollitude be tekitiri be bi sa jewi sa yottikle ciudi sar charto di nyaloma hande o ko buri hewde e sariyaji di furdo atano no yimbel kanbe sertude kanyen tawete ton kambe tekititobe kambe bi ko lati sabab mudu yo wayde birki hayebe jadi lati sabab mudu nyaloma hande so odo gollana wonde hebude sembe fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule Ali Cissé
dartobe cergal ko buri hewde fu yo rewbe woni ko holliti wiide jatte de turbino ngaji ngadi hono commune ko oro bamako to cergoji hitande fu buri wadde Moussa Guindo kany woni substitut procureur tribunal commune go obo
le tout ça évolue
adaru cerango ana woni hebude sembe le lede amendi le temdere yimbel nanobe talkimi en fasera fu chapan jettoyom le hakkunde mabbe yo rewbe hitande fu le hitande 2024 talki ujinere temdere nayom yimbel jibbe serude woni commune jubbi le hitande 25 ana moja dum yotto yimbel uinaay didi miden kokka wakati yimbel bamondirbe yalla be kaltida
soka be handen bamirta dewle sobe woni ko holiti wiide ndoko hakkilaaji dewle dirbe madam sako nene jane e wi makko fa dewgal boy ana heddi bamondirobe ana kani tafon lanindade bangal caldi hakkille
fa furusa chayane
charango ana hewi sannile ondo wakati de hakkile amin ka sayi dum ana wada fu do woni bamondirbe njopiraabe hore mu em kanyu en tan ana ha dum tawama gorko na do debbo e kintine ko woni marde suudu ana hani ko be gonda e le jam gorko leydena gendum debbo do leydena goramudo
e wi be rewbe hurtibe sir deugal jutugal ana fawi do munyal e pamondiral e metta ko sukabe handen biira ka sanne kaldal du wala hakkunde mu ben sanne
mu furusa chaya ambe no bala
sai adadu himbel cero be kana beydo hitane fu do e rafi mare tanno idum to worbe idum to rewbe du ana haba mi chapantati le nyaloma hande o min mede le suuda min e jom suuda am munyal tan wadi so mere keddo di faham yimbel nyaloma hande o ne teddinta fey dewgal dubi debbe nyaloma hande o mede le suuda am mi anda min ka ko woni suuta de fey so yalta le suudu mudum
amma suuteli don parce que ngi fembe mu
dewgal jutugal won sirreji mudan woni ko holti wide lamme satraware dubi chapantati chagal ko hortini o holti wide fa handen hakkunde mako e gendi ko an heddi an weli
andumi ele dewgal ni woni mondirbe ana hani ko wakati goddo wada hore mudum safi wajibi kina kulji yogaji ka itta hengitema
seni gonga cergoji beedeke dewle do nyande fu buri habbede ana moji dewle dirobe tinno kaltida yal ana mbasa cagal bamondirde fu yottade suudu sariya fa mbi'a cedam
kan Maroc dum woni hono ko robe le ko Maroc 2025 bi en quart de finale dum fuddan handen dum quart de finale arande wangal Nigeria kanye Zambie garta hebindirde wakkati 16 yamde solando jebi wakkati 16 yamde Mali kanye Maroc dum garan kebindira lengal lori mabbe debino deton rabande ni mbiyan don garten haddude beta hande do kabaruji meden di wono kala kaja no do studio tamane fu ni mora men o moni on noddan gadum chapande jeegom e gadon chapande jeegom gadon chapande jenay jitti gadon chapande juu e jeegom gam gal o chapa mi joi e jeho de ke be hitna de zurna gal be du numero mo no de to service kuno fone o mo 37321 ka waji sina to do fe so bu no ga e kande watta so not don fe e bu du tacita ke kalisi mo do fande fe no kon ande do no do e ser yetre me de anan yuti wassalam yotre meden de waran yo wadde do sukabe hono andirdon no wattu jono vacancy wodi ko buri hewde sukabe fuddu attawan yo piobe baloje non wana le galluje de wana le kiriduje de ton jarda fuddu attan maccingaje ko nande mududum be piata ton le dedon nokkule idun lato sababu so beedo sukabe andindira le on do wattu fuddu hono bobbe bolon sanne do an jie le hen fa kebe famtare ngare kede ko min e mamour sama se ko min pewni on do hen shaba tren obumo ko do suka kan gondi fiidi do matinaaji mudi en be do kursi e ballon kulli tiwi do fabtu en sanne no kani waawirde ko waade fa kebe battani nobbe wobbe do kulli tiwi e yotere tan non wana don tan gondi fiidi do kebe be do suka bomo ko kayi dire kanyi tumbutu
nyande fu ne fiya ballon pide tournami gondi mudi lamin yaman dum yiddi e taere wiide be do kupu o ko badi mi kalis mudi figul ballon mo en jaati tellal amen do ma oro ko o sabe wili yonki e kintino amen do ni lata de atakam modo yande goto gatumutu gara ngara turangaaji kewdi sabe tan weltare e lata de yo bolom modo mu burno yidde yo mesi pide tournami gondi ni mina wide o ma ko ko
ko buri do fa tan yo mawbe jibbe balon kany en ngatta dido imadraji ko ni faana mudun yalla suka dan kawrita cela yilaru mere tan Abdul Aziz Sidibe kanyu landini mu de do goware segu
tuna ngaji haybe iwde du sappu yaddu sappu na di ngata di yalla haybe suka be patti be jilo mere mere yirunde figur balon gila tuka ku la to sababu hebe yobbe lubbu be puddo be segu ta fo fadima fiande lidi malindi tielaji dum jogi di e buru fofo rafi fabaji jibbe figur balon be ngala bobde fabaade ka dum mo eni jamarande dum bedna haybe dum yakawel keban ko be jewti bina dunno jam dewal gondal musabe
ko buri hode dido matti ngay fu san fiye dum burta minita chapande jeegom de suka be pi minita chapande tifu njaha ko no dirta mitanko be do suka be tambe ngada entraînement tafen fadde mabbe nadde dedo pide min jottu yiki mo kanko no dirta Abdoulaye Diallo e kintino suka be o hali wattu jono no wonde gonginirde be do suka be
ce n'est pas facile
wona ko hunde ni winde ala suka be hadube san sa yi suka na wara ma da hultinde wiide a jogi neddo goddo do makko tala dum am nyana jom hinno to gote ma fuf dawrude no klom ngaji muddi ngarata tewtude andan be gollo do en jenno je ngala halaji mutude ngala rafa birki wala tidugal tan hani tawede hakune mabbe misalo tiagal match suka be fuf na hani jotondirde hala fe nyimondirde jido sifaji fuf yo yalla landinde suka be jangu mabbe
waddi edo pide le wattu vacancy yo dum hunde lobere non no yibelbe mi kawrisi gawo kulli koro kanye masina kullitiri wite
masina isi
ga masina ga ne jingana sana yo do sifaji di so ekol wala suka be na hani waddi birki sembecel lato sababu yirimde tergal mabbe be dalde be famu ko hewi hunde hasindar san ndi yidul no sabi buri fuf suka be europe no kuji kewdi sabe dum non min jabana suka be san ga kulkuru bangi goto lato sababu yirimde imadraji le ngalduna de banko do dunno yo sababu suka be heba ko yewta do mudu
ciagal yewtere de micciti den wiide pide jabbi fu atandu nata e tariki vacancy suka be